Ebichira vikanolero ndi wakugenda nawe kuba mutima gwange waguwambye bisera binji nga nkulaba ngovimba vimba munne buchaliwo ne kusaba muka wande siganje ne sesana yadde namatidde mu mutima mvimbo mutoko gwatamidde sinaje ndaga ndi wakuzibya budde tolina kyoŋŋamba mukwano gwabirese amaaso gago gakagali nga munyenye akalokako kaddala nze nondese nsunadde birabu binyuma nnyo wumba nawe beibe kyovuula bannemeddeko leka kibaeiraba
omutima gwange gotutte raba mukwano raba omutima gwange mukwano
kati nzoŋŋambeki kati nzoŋŋambeki
Ongambechi gwe kalonga saseko Uchira wacha wengkusara kawo mufo Uyutibu kwebo chimanyi bosi wanyo Leka tuvimbe mupe mire kakura geko Kujokeze kachipe bicha waka tengo
Yeah, mokwano cha waka tengo
Mitima javimbe tuliba kuchikuwa Obutete wadevi bozi tetuletera
Yeah, tuleta vivele vyaruri
Jibulensi kwa swaga nze sikiriza defeati Ama hai tolaba teni place polinti Utakenda nange shori mbulirani Okuja kongo ya garafu na kwerosi
Baby rabam Omutima gwango gutute rabam Mukwano rabam Omutima gwange mukwano
Kati nzonga mbechi Kati nzonga mbechi Mulo nzonga mbechi
Wofuna ze baby wofunye kupesa Mze wofuna manyo funye professor Ate sige ze wanze singane kufesa Mbate njagala guaba tera wo successor Kubanze koye nebira fubye chininja Bitabula butabu zite muli future Chovola banda bivako na bita no wanda Nebo nkaka tiangu fate nze mino bata Ze chenja gala yegwe to be my lover Aba siga demba leke ye let them suffer
Omutima gwango gutute raba Mukwano raba Omutima gwange mukwano
Mulonzo ngambechi Mazimanzo ngambechi Leronzo ngambechi